wabe kwa nesikhathi kwa Israel khona bamshiya uNkulunkulu futhi bahlupheka sebevuna imphumela yesinqomo sabo sokumshiya futhi masibuyise umqondo awube khona ukuzwakala kujwayelekile kule ndaba angikubengelele phinde ngamukele futhi engosine fresh ngingusibondo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks nebala kuzwakala kujwayelekile eindlebeni zethu ngoba sonke sesike saba kuleso simo sonke sike sanesigaba kumbe sanegaba simflathele uNkulunkulu okuvese kwanemiphumela ngifuna ncamishi njengoba neingane uma zingabali abazali kuba nemiphumela ngakho ukungalaleli kwethu kumshiya kwethu uNkulunkulu kunemiphumela awukwazi ukuphila impilo yakho ngokuthula ngenjabulo uma kuwukuthi awumlaleli uNkulunkulu futhi yona ndlela leyo ngqo uNkulunkulu ayihlele ngayo izinto ngoba uyasithanda Imphumela nobhlungu bongalaleli kwethu kuqonde ukusibuyisela ingqondweni zethu kuqonde ukusibuyisela emumva kuNkulunkulu akho ake sibuyele manje kuIsrael babuyela kanjani ingqondweni zabo baqala kanjani kumnaka uNkulunkulu Malakhi 3 verse 16 khona abamesa baUJehova bakhuluma bodwa omnye nomunye uJehova waqaphela wezwa Kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula abamesaba uJehova bezindla ngegama lakhe. Imuphi uNkulunkulu umuntu amlalelayo na? Elabo kumbe ilowo omesabayo, abamesabayo, abamnikeza indawo yenhlonipho yakhe. Labo abacabangayo, abazindlayo ngegama lakhe. Mhlambe nawe ubile sesikhathini sokudlubulunda. Mhlawumbe umflathele kumbe wamflathele. Mhlambe kuleyo ndawo njengamanje njengoba ngikhuluma nje. Ngilalele. Akude kuseduze ukubuyela kuye. Uhlale kulungele ukulala labo abamhloniphayo, abamesabayo, labo abafuna ukunika igama lakhe, iqholo. Angisho ukuthi akukaze kube late. Namanje akukho late. Buyela kuye. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithwala devotion efresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077 angicela ukukuphindela 067 706 0077